sugile shubile banyile manje mhlombo uthobile malidali mhlambe gedlele athi mhlambe ukhohliwe siphelele zenzele akhenze uzolenda siphelele bala phansi bize ngomqhele
Ayintwana yami manje hayi sesukile dala ngibatshela ukuthi hayi sengishukile ngisho nalezi zintwana hayi selivumile dala ngibatshela ukuthi hayi sengijimile kaba manje intwana yami hayi sengibuyile hayi sengibuyile hayi sengibuyile jika ngathi intwana yami hayi bengithunyiwe kaba manje intwana yami hayi sengikhokhile dala ngibatshela ukuthi vele sengishukile vele sengishukile Hi boys are delicious. Hi bamnanda bafana. 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 Hi boys are delicious. Hi bamnanda bafana. Boys are delicious. Hi bamnanda bafana. Insizwe. I'm just a sexy boy, I'm not your toy boy. I'm just a sexy boy, I'm not your toy boy. I'm just a sexy boy, I'm not your toy boy. I'm just a sexy boy, I'm not your toy boy.
Yabo sesifike esitabon, eyes on me ngikuparon. Take when I start from the petrol, dash style and fuck lemon. Sihlali namavila sifuna sharon.
Insizwe, landi insizwe.